Yeah, nigga keep on the key. Sniper dog, I go boy international. Team skip boy.
Itadano na watemu, dano mawati mwingi na kifayungo.
Kifayungo.
Inga mekisa na wanyudu, dano mawanyudu kisa na kifayungo.
Kifayungo.
Itadano na watemu, dano mawati mwingi na kifayungo.
Kifayungo.
Berenga mena watemu, dano mawati mwingi na kifayungo.
Kifayungo.
Inga maea nyanya bero jisholo kurasho. Kurasho. Bero jisholo kurasho.
Yo, okana chingo wanga neno ngopa tana neno ngopa ngwa tutipatano na watimu kade pero chunwa divi ngwame na wanyutu.
Yeah, putipatano gibe timo tutipatano gibe nwanga dugi iere mamu hae dugu bedo ni makesh kumi.
Yo, tutipatano na watimu ngwame kisa na wanyutu pero chunwa de wanyutu ni gudu watima ngwame ngwame kisa matano poi. Yo, ngwama ya nyaka ni tiyo nyuki tiyungu chaka jipe poyungu. Yeah, Arnold God, be on your Chelsea. It's better than our team, than our team, and it's not for you. It's not
for you.
It's not making sense to you, than our money, to get it's not for you. It's not
for you.
It's better than our team, than our team, and it's not for you. It's not
for you.
Better than our team, than our team, and better than it's for you. It's
not for you.
It's not my area, and better than solo courage. Courage. Better than solo courage.
Yeah, doing on my air, nyanya pero di chulo kuracho. Matin mawati mo so aduki nenungo. Nagwati mo matay nyo wajopan wang aduki, aduki nenungo. Tan makol gitu mo tiki gamkin wang aduki. Manang maginong uchakit walo kodupo. Kamu ay kedong lembang ako keto tim tich patano sa wanena nena. Didu ka beti mo tich sa wanena nena. Tich patano wa beti mo tich keto tim doon wang umali. Tich patano doa di ang kurungo. Yeah, nigga keep on the keep fresh.
Tano na watimu, dano mawatimu ingi na kifayungo.
Na kifayungo.
Inga mekisa na wanyutu, dano mawanyutu kisa na kifayungo.
Na kifayungo.
Itatano na watimu, dano mawatimu ingi na kifayungo.
Na kifayungo.
Bere ngame na watimu, dano mawatimu bere na kifayungo.
Na kifayungo.
Inga maea nyanya bere jisholo kurasho. Kurasho. Bere jisholo kurasho. Kurasho.
It goes Olivier, Teams Avengers, Pascal Banzo, Angelo Jacob, Taxman Abedi, Camarada Boss, Cabo Cabo the Big,
We Road Chelsea, Cabo Dogo Banda, Robbie the Big Lion, Robbie the Big.
Yo, 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 management, Petty Brand Nanga Josue.